Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 11. Sawuli akiza Abiyabeshi y'i Galeyadi. Hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'Iyabeshi y'i Galeyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati, dusezerane isezerano maze tuzagukorera. Nahashi umwamoni arababwira ati, niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana mbihindura igitutsi ku Bisirayeli bose. Abakuru b'Iyabeshi baramubwira bati, ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigende igihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose, nuko niharamuka habuze uwo kudutabara tuzagusanga. Nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati, abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza iby'Abiyabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, umwuka w'Imana amuzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane. Yenda inka ebyiri arazitemagura, aziha impuruza, azohereza mu gihugu cya Isirayeli cyose, arazibwira ati, utazatabarana na Sawuli na Samweli, uko niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Sawuli ababarira i Bezeki, Abisirayeli bari 3,000, Abayuda bari 3,000. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwira Abiyabeshi y'i Galeyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza ziraza zibibwira Abiyabeshi, baranezerwa. Abiyabeshi niko kubwira Abamoni bati, ejo tuzabasanga, mutugire uko mushatse kose. Bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu mo imitwe 3, basesekara mu rugerero rw'Abamoni mu museke, banesha Abamoni kugeza ku manywa y'ihangu, maze abacitse ku icumu baratatana, haba ngo wabona na babiri bakiri hamwe. Maze abantu babwira Samweli bati, ninde wavuze ngo harya Sawuli uwo ni uzadutegeka? Zana abo bagabo tubice. Ariko Sawuli aravuga ati, nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisirayeli. Hanyuma Samweli abwira abantu ati, nimuze tujye i Gilugali dukomereze y'ubwami. Nuko abantu bose bajya i Gilugali bahimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisirayeli bose barahanezererwa cyane.